Powerhouse of music. Yeah.
Top of the flow, my niggas.
Top of the niggas.
Wabuzwagi, I'm here, man.
Wabuzwagi,
yeah. Skia clothes in on gear. Skills cars, my player. Bit kali, I'm on my floor. I'm shit, see as I was there. Me ni mjuzi wa flow. Putia my fans, wanongea. Wabuzwagi kwa kuchana. Wa moto tena sana. Ni vau zile kwenzi, ya uniwezi kwa kuchana. Mose, le jiekele, major, le kivipi na chana. Na kuimba, nigele, don't judge me. Flow cars, cars, I play moji. You know what it is, guys, say moji. My player, pesa zina, nita oji. Mjita, nimekwa mtamze, diya. Mbuto wa shi Lamborghini flow kiasi mpaka sina hofu mziku umekuwa ni laugh to MC wengi kama siaf for my fans ime sina sina pose pare palo lipo blow chini chini mina chimbo tastukia niko mbere hit ama kere kere tumia mwere mina pasha kele safere hu mziki ndo unafanya mjita niwe happy cheesy papo na ma cheesy pape fans wanataka kona mosi uko juu na bani ya njana track zeno nebo mwezi kwa juu forever hamna build for flavor top 10 is on my front mini Chicago, I say, all right. Yeah, yeah, live with love. Mina chimbwa tu madini na izi bars. Bigod ya madini mabuzwagi. Zaidi ya wali nazi. Mje mchili nami. Vitamin vibe, vibe. Mina chimbwa tu madini na izi bars. Bigod ya madini mabuzwagi. Zaidi ya wali nazi. I'm chilling now. Vitamin vibe.
Flow za maujanja na zipita kishamba. Love na mziki kama penzi ya kitanga. Vitamin vibe na iletea udananda. Na ugelea juu ya beat voko kali kinanda. Rusha mikono na miguu pia. Bila promo hii vibe tu utaisikia. Na kuwa chizi na popata new idea. Na lewa mziki kama mlevi wa bia.
Pushes the rhyme kia dikono. Nigga follow me views. My hair fame introduce international level. Me and Ali Publican. Kimbunga mchawizi my flows za kinyama kwa hewa my fans bize na tuko bize acha maboya tuwa kimbize na swagga za vega za fire chumwa tumandene na zimbabwe
yeah
kwa mbini mabuzwa
yeah we know what it is
vitamin vibe
buzwa gele republikani kimbunga mchawizi
kwa mbini mabuzwa tanya wale na I'm chillin' now.
Yeah, yeah,
that's
yeah.
That's a man if I I'm a chimba to my bin. Ha, ha, ha. But then my bin and I just love you. Take a while and I'm chillin' now. It's a man if I Mina chimbwa tu madini na zibazi Bigod ya madini mabuzwagi Saidi ya wali nazi Mje mchili nami Vitamin vibe, vibe
Whoa. Double record
Nageuka tupa, all eyes on me Whoa. Ah, Vitamin vibes We still here Halaba